money is a buja shone in a long wagari is a bikini. Kagyaza pipa, mungu wakene paki pato, ndiyo kwanza kulaliki, wanogeza vita. Mama alisema oh, akunaga vita ndogo, haya maisha ni mapambano. Na dada alisema go, jifunze kwa walio kosea usije ukawa mfano. Nilisomeshwa na wazazi, nilipate kazi, niwasaidie wazazi. Mpaka sasa sina kazi na majukumu shaz na minisha kwa mzazi. Maisha magumzo bless, tusha linda sana mageti. Kudeleva boda boda kupeti, tusha choma vete jira kuna kuda dadeki. Lafe na tupeleka less, tunafanya kazi yoyo tifresh. Kudeleva boda boda kupeti, tusha choma vete jira kuna kuda dadeki. What a life, no same thing, no option kada. Na kukitasha uza uza sana sana. Shampa tu ila nazim tunakaja. Kiamini kanyo maziwa kumbe kayava. Hoya mini hasla, hasla swa.
By enemies necessary machi hasla larinja. Nasema
hoya mini hasla, hey, hasla swa.
Naejua nja, nalijua jiji nime connect na mita. Mkubwa aliachika kwenye ndoa yake 1996. Akawa hana tena furaha, mnyonge mpweke, broken heart ever since. Na kuna pesa itaweza kufix, moyo kivunjika kujiunga sio rahisi. And now I'm pray, I make a wish. Mungu sinchukue kabla nangu wajajua kufish. Haya maisha maji, you need passion. Yamenipitisha kwenye makorogression. Unajikuta vum kwenye situation. Mavitu zinazuka tu bila invitation. Kutoboa mlango wa mtani so mchezo. Kupata maji jangwani, you gotta dance with the devil. Now you see me, I built this level. Kwa kukaza mkanda, cheki bob, so mlegezo. Wala sio kwa mtelezo, na tena shika maelekezo. Na unguza vielelezo, when you come to me, you need to know well. That's boy, he's a killer, but don't tell.
What a life, no same thing, no option kada. Na kukitansha, uza uza sana sana. Shampa tu ila nazi, mtu na kaja. Kiamini kanyo maziwa, kumbe kayava. Hoya mini hasla, hasla swa.
By enemies necessary machi hasla larinja. Nasema
hoya mini hasla, hey, hasla swa.
Naejua nja, nalijua jiji nime connect na mita, hey, 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 hey.
Siku nikilo najua napiga God na pray. Kwetu misale kumisele everyday. If you know what I know, you know what I'm saying. I'm a hustler, sipo pa kucheza mzee.